Well, the government has the primary role. The only way that the education system and health system can ever work super well.
Dawladuhu kalinta ugu weyn bay leeyihiin sida kaliya ee hanaanka waxbarashada iyo ka caafimaadku ay sida ugu wanaagsan ugu shaqeyn karaan waa hadii dawladdu ay helayso ashuur ku filan kadibna ay lacagtaas mushaar ahaan u siiso shaqaalihii ku habboonaa kuwaas oo leh tayada shaqadaasi looga baahan yahay. Tusaale ahaan, waad ogtahay in safka xarunta daryeelka caafimaadku aad u dheer yahay. Dawadu xaruntaas ma ka dhammaanaysaa xilli ay hooyadu meel fog uga imanayso si ay dawo u hesho. Waad garanaysaa in waxa keliya ee dadka dibadda jooga ay qaban karaan ay tahay inay dawladda caawiyaan. Hadda meelo kooban sida Soomaaliya, dawladdu ma firfircoona. Marka ilaa dawladdu meesheedii ay buuxinayso urur aan dawli ahayn ayaa ka shaqayn kara tuulooyinka, meeshii dawladdana geli kara. Hase yeeshee, waad garanaysaa intaasi tahay yool xilli fog ah in dawladda laga shaqeeyo inay awooddeedu kobacdo oo markaa la isku filaado.
Hadda marka aan saboolnimada ka hadlayno, arrintaasi culays badan baa la saaray iyada oo sannado badan maalgelin badan lagu sameeyey sidii saboolnimadaasi hoos loogu dhiig lahaa. Hay-aduhuna aad bay dhinacyadaasi ay uga muuqatay iyada oo ay sidaasi tahay dad badan ayaa weli saboolnimo xumo haysata. Marka xaggee lagaga guuldareystay hoos u dhigidda ama loogu guuleystay hoos u dhigidda saboolnimada dunida, maxay tahay in wax laga bedelo?
Well, in that case, I hope we can retain the incredible progress we've made. We were helped by a number of
Hagaag dhinacaas waxaan rajaynaynaa inaan joogteyno horumarkii weynaa ee aan samaynay. Waxaan caawiyey dhowr dal oo reer Asia oo dhaqaalahooda si wanaagsan u maamulay. Marka Shiinuhu hadda ma aha dal dadkiisu dabaqada dhexe yihiin, ee waa dal dadkiisu ay dabaqada dhexe oo hodana yihiin. waxaa jira tusaalayaal waaweyn sida India, Indonesia iyo Vietnam. Dunidu dhinacan wax weyn bay ka samaysay. Dadka saboolnimada xun ku sii jira waa beeraleyda. Kuwo badan oo iyaga ka mid ah waa beeraley beerta dalag iyaga oon ku filan haddii ay tahay Koonfurbari Asia amaba Afrika. Marka in la caawiyo inay bartaan sida ay u qaadan lahaayeen ama ay ku bixiyaan bacrimiyaha beertooda, miro wanaagsan sida ay biyaha u kaydsan lahaayeen, amaba inay digaag dhaqdaan si dakhli dheeraad ah ayuu helaan, gaar ahaan hadday culayska saaraan dumarka iyo waxyaabaha ay dumarku qabtaan, meel sare ayay gaadhayaan.
Marka la eego dhinaca tacliinta, tusaale ahaan, waa maxay kaalinta bulshooyinku? Sidee ayay qayb uga noqon karaan xalka? Sidee ayaad kaalin uga geysataan ama uga geysan kartaan shaqada aad qabataan dadka waxtaa kuleeya ama dowladaha ee isku dayaya inay wanaajiyaan tayada nolosha bulshooyinkaas?
Well, education is something where the parents can get involved, whether it's after school programs, talking to the kids that aren't
waxbarashadu waa wax waalidiintu ay qayb ka qaadan karaan, sida barnaamijyada iskuulka kadib, la hadlida caruurta aan sida wanaagsan wax u baranaynin, sida ka qaybgalka barnaamijyada sportska, iyo in dowladda laga dalbado waxa xaqa loogu leeyahay. Marka ha ahaato heer degmo ilaa heer federaal, waa in waalidku meel sare higsadaa si ka duwan sida hadda wax u socdaana uu u dalbadaa wax.
dhinaca cimilada, warbixintiinu waxay ka hadlaysaa la qabsiga cimilada. Ilaa heer intee la eg ayay suuragal tahay in la joojiyo isbeddelka cimilada ama la qabsigu ma yahay wax la doonayo in mustaqbalka culayska la saaro?
Well, we certainly need to do both. I wish I could tell you that the mitigation effort, that is reducing the greenhouse gases, would be so successful that we wouldn't have to worry about adaptation.
Dabtii waa inaan labadaba samaynaa. Waan jeclahay inaan ku sheegi lahaa in dadaalada lagu dhimayo qiiqa hawadu qawada ku baxaya ay yihiin kuwa guul leh, oo markaa aynaan u baahanin inaan ka walwalno la qabsiga. Xitaa marka xaalku ugu wanaagsan yahay, waxaa jiri doona 2 digrii oo diirimaada. Marka haddii ay tahay abaaro amaba kulayl daran, beera qodashada Afrika mustaqbalka aad bay ugu dhib badnaan doontaa xilliga hadda la joogo.
Wasiir dowle xukuumadda Ethiopia ka tirsan ayaa qoray warqad uu kaga hadlay khibradda Ethiopia sida abaartii 2015 ay ahayd mid u daran tii 1984, sidaasi oo ay tahay burburka iyo dhimashadu lama mid ahayn tii hore. 10 noocee ah ayaa laga baran karaa tijaabada Ethiopia.
Well, Ethiopia, in terms of raising agricultural output and helping their smallholder farmers, really
Ethiopia marka la eego kor u qaadida wax soo saarka beeraha iyo caawinta beeraleyda yaryar runtii shaqo wanaagsan bay qabteen hay'addu waxay nasiib u heshay inay si uun qayb uga noqoto wasaaradda beeraha waxaa la shaqeeyaa hay'ad lagu magacaabo hay'adda horumarinta beeraha waxaa jira fikrado badan oo caalamka ka yimid oo meesha la keenay da'yar badan oo reer Ethiopia ahna meesha waa la keenay si ay dadaalka qayb uga noqdaan marka tirada dalagga iyo wax soo saarkuba aad buu sanad walba u sarreeyey marka xitaa qayb dalka ka mid a ay beeruhu bixi waayaan wax soo saarka gudaha ayaa meelahaas la geynayay iyada oo siyaasadda dowladda la raacayo waxay hubinayeen inay abaartii sidedamaadkii oo kale ayna mar kale imanin waa arrin rajo weyn leh afrika waxay beeran kartaa cunto aada u badan
waa warbixintaas aada maqlayseen oo